Imithandazo yabazali bethu inamandla. Nisibona sinje kungenxa yayo. Imithandazo yabazali bethu inamandla. Oh, inamandla. Nisibona sinje sidlilifa lomthandazo. Babethandazo nozali mikotime. Bacele nemvula ine. Nisibona sinje kungenxa yemithandazo. Le mithandazo siyenza ingazange yaphendulwa. Ambuyo silinda ngaphambile. Sizele bayakhula abantwana bethu. Bazawudinga imithandazo.
Some chicken.